Also, I'm in a Ninja Muka, can I get a link? The Auma B.
Ne jamukane wade lamarikika seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyokon soro kene ka atinge ana ban make mujibu damini ne jamuka mi ne aw bela jide ka jija jamuka yi akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka
yo 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 farafina foli la melike la wana foli ani tamni abawi amana soro yoro sentra farafina foli jamuka asigira ni wakati ni na aw kulube aw denke na wal make ani aw telike mujibu dambe kabi Washington DC balma wanga foli ani tamni abawi farafina foli mbom nta do ale wad la merita seko ni donko jem kay mumeke araba o araba ngenye kelin ka tabla ngenye fla wati la sigibike jem kanka sibiri kali wati kelin fena la ambe sur direct la Facebook ka VOA Bambara ni mbom mo sur ise kana FM ka Bamako o 102 FM gao o 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM utabane balma o ambe sur fene Tanga sitika o www.bambara.com Balma u jamuka sigirani wakati ni na au klube ani au nyebe au terike ani au kachidi mulibu dambile kari Washington DC B. Anga kene adinfoya uwe jombulu ube bajara debulu bajara ye jomanyi alelebe wile chokorobambe kebu ni alebe konogu marala nungu wafuma ku anga yambla anga yambla alele anga invite ibi ani aka manager ni oye boisu nkarayi mkuna na felena amina aka yele kuboru chama lame ani katila kwa dongli juma chama nji au mamuye Dr. Kev ani Basbi ani Madol ulasa ambalma u yani anga temeni jemuka ya foro amba kene sigini Dr. Kev alika polisi ya wakumu mako sanu nege ni lega let's go sang from MALI Mali waniba lega
damele ameriki
oh
morbo de ko kwale nyakanu
oh
nyina ke blaga da maga
oh
ko yena haglag meme na maganda ko ile ladi nake
oh
damele